Ayo, YD Entertainment Records. Ukubhlungu nalo mthulo ufaka imali haba futhi ngoba ifuna fomahala lapho hangna choice ngoba phela ngifuna udumo ufuna ngize ngifike commercial nami ngiyafuna inyuke buyer nami ngiyafuna idlale fire nami ngikwazi ukunqoba indlala yeah
ngisama uhlangana isishumlo sheleni shumlo sheleni nami kheva ngiphande ngiphushe ngihlale emaboneni yebo kudle emakuleni ngisama uhlangana isishumlo sheleni shumlo sheleni nami kheva ngiphande ngiphushe ngihlale emaboneni yebo kudle emakuleni
nami ngiyafisa ukuphila impilo engcono nami ngiyafisa ukuhlala kusenthini ngiphile nophethusi kanti mhlanga rocks ihlala umdaka banontanga bamba phumelele baba hlala uswenza ukushintsha kule guluva lenyembezu sengayisula kusase ili mani ngithole ukuncane ngibambelele kunaba fwethu la ngaphandle abagifted abafundile mara luthi ukuthole isipane kati lele ziko what about lengane ingama street kid what about lomndeni ophila ngemali kagogo mara ngikho lapho baba I have a big dreams now I have my family bazalondi kumela lale dlile baba hlala uswenza ushintsho kulezinsuku zeguluva
ngisama uhlangana isishumlo sheleni shumlo sheleni nami kheva ngiphande ngiphushe ngihlale emaboneni yebo kudle emakuleni ngisama uhlangana isishumlo sheleni shumlo sheleni nami kheva ngiphande ngiphushe ngihlale emaboneni yebo kudle emakuleni